kikosa dabo kiki mwenzenu na kosara. Kipata dabo kiki mwenzenu na patara. Chasi apa
Diblo One Touch.
Oya wewe mwana, ukweli nina kwambia, ukipata dabo kiki lazima utaifurahia. Hata kama umefumania, yote utapotezea. Bosi wangu ni mkali, manjini ya ndio bala. Nikiwa kazini kama niko jela, nikikapata kadabo kiki yote nayapotezea. Da, 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 dabo kiki. Da, 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 dabo kiki. Ukishalewa lazima uwe vaibu. Na kumbe ukishakunywa lazima uwe vaibu. Oya ma stressi stressi ya nini? Dabo kiki habari ya mjini. Oya wanoipenda dabo kiki njoo mbele. Wanoitaka dabo kiki njoo mbele. Kajumpemba njoo mbele. Side mtu hatari njoo mbele. Fuja kuku, jombele Fido.
Yeah, meneja chacha. Yeah, yeah, kidogo nogo. Deep blunt touch. Hey, jombele. Show me. Yeah, you know it's a kind of music. Doni Kiwango.
Da, 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 dabo kiki. Da, 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 dabo kiki. Ninaipenda, ninaitaka, ninaipenda.